East way, baby.
Watatungham, watatusikia. Watatusikia, watatungham, watatusikia. Watatusikia. My satamu kiomoka, my satamu kiomoka. Mwenye pesa ndio kusema, mwenye pesa ndio kona luga. My satamu kiomoka, my satamu kiomoka. Mwenye pesa ndio kusema, mwenye pesa ndio kona luga.
Chill Buddha atumok no walk ni. Tuna makalize na ya life just to change your life. Kwenye hii industry wanaogopa kuturun cause wanajua vile tunaza run hii runway. Wacha say kila subuhi na jioni napandanga ndege ya kiforeign, yani I'm always high in the morning. Ukinicheki ina ya black usiogope kusema hi. Pia mimi siwezi kosa kureply. Hakuna mtu mzuri kama mimi, hakuna mtu mbaya kama mimi. Pia ni cross ukidai kujua kwa block tumeja ma RPG na bodybuilders hakuna 1GB. Pistol AK and ka lifestyle, ayigwa ting to core in lifestyle, yeah yeah. Gang gang full time, tunachapa mboka paka inatangaza kwenye TV, yeah. Tuna act movie life na we una watch tu kwa TV. Tukupita unastuka unastuka maji, maji, maji. Tukupita unastuka, yeah, yeah. Kila subuhi na jioni napandanga ndege ya kiforeign, yani I'm always high in the morning.
Yeah, yeah. Once you get the money and the power, utajua kwa nini pesa ndio dawa.
Chaka, chaka.
Money and the power, uta control kila kitu, even maisha you can control it, yeah. Boom.
My satamu kiomoka, my satamu kiomoka. Mwenye pesa ndio kusema, mwenye pesa ndio kona luga. My satamu kiomoka, my satamu kiomoka. Mwenye pesa ndio kusema, mwenye pesa ndio kona luga. Kama mboka ndoba, ni lyrical basi design ya T. Ni genge ton luga ya warazi, ghetto ni Vegas ni kibonga cheng. Kiswahili ni ya da brother, majuu tumefika kwani ni kesho. Kilimani Lavington tupo, pesa wataso mera bango tush. I'ma switch it up just a little bit. Mini foreign ganya ni foreign a little bit. I'm flexing bang ni foreign a little bit. Price went up just a little bit. I'ma switch it up just a little bit. Mini foreign ganya ni foreign a little bit. I'm flexing bang ni for a little bit. Price went up just a little bit.
Big Draco pan a black lifestyle top match. Niko maziwa kama suruali ya mboch. Kichwa nayo mbaya pembe tatu kama thong. Wezi ni show juu kijana headbutt. Nikifika mina splash na kutekea madam. Hey, mkae rada. Mwezi hang na mimi juu mnajua kijana shata. Maisha tamu, tamu kama nyam. Tuko BNB na mabadi wame chrome them. Radi paka check kila mtu wame nyanyi them. Zime tiap, tuko juu ya heni tunacheza na madiap. Tuko majuu, cheza na migu. Tingiza kichwa mwili nae wacha lu.
My satamu kiomoka, my satamu kiomoka. Mwenye pesa ndio kusema, mwenye pesa ndio kona lu.